Abasajja balina mota itambuza obulamu bwaffe. Kyenva mukwata nga sente mulenzi wange kabe mubi, nze kasita mpesayo ebirala toleeta. Emigaso gy'omusajja mingi, wamma bakyala munjulira, n'egye tuyiteeyo mutulaba. Omuntu alina omusajja tabula, abasajja balina mmota itambuza obulamu bwaffe. Kyenva mukwata nga sente mulenzi wange kabe mubi, nze kasita mpesayo ebirala toleeta. Abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe. Abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe. Kikazi kifugwa nnume, ne bw'owakana kalumala biseera, ne bw'oba ne sente nyingi tezikolera tezizannyawo. Waliwo kitukakkanya mukyala naye ng'akirina musajja, ebyo bye tweraga bya mpewo. Omusajja y'alina amaanyi, nze ne bwe nsulirira mazzi tekinnuma, kasitamba n'omusajja ku lusegere. Abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe. Abasajja kale mubeewo mwessanyu ly'obulamu bwaffe, ekitukakkanya ne kitutereza saavisi yammwe. Kitiwa kuba omusajja ebirungi bye tebikoma, nze ne bw'onyima emmere tekinyiiza, naye ng'oyagala ondabe bwe ntabuka, kwata ku mulenzi wange nga butaatula nti tubeetaaga ffe tusinga okuba misinga. Come on, day. Come on, day, oh, one, day, one, day, come on.